yande joyno wittedi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Tewtewre janngu ni ha tewtewru jannguɓe jannde loctoraku noon ni fuɗɗama hannden ɗo nder leydi men Niger di. Leɗɗe awama ɗum ɗo gam galluña may noon ni wooɗa laaɓano. Yewtere men pindinol ni hannde yeccata kunani dow film hano mo Fatimata Bi Dani. Pottal tasaɓal ngal ni ko ballotirol noon ni leydi Chine e leyɗe men ɓaleɓe noon ni no woni no waɗa noon ni nder wuro Pékin noon ni leydi Chine. Leydi Chine ni hoƴana hano aadi noon ni hoƴani hano leydi leyɗe men ɓaleɓe noon ni aadi ceede ko watta milliardji capanɗe jeego'o ceede dollar noon ni ɗum ɗo ko wallata hano leyɗe men ɓaleɓe noon ni jehol yeeso dow fi lumako noon ni ɗum ɗo hano suudu hano habaru du leydi Marok noon ni andini handinore de. Horejo leydi Chine ni holli wiide ni hano milliardji sappo e joyi ɗi kay hano ballano moƴƴere Allah non ko kokkal ɗum ɗo ni fa han kasen ceede keri ɗeɗo mbiyen ni har ko ƴewata hano ñamane no ñamande o ko ɗekkantake riba noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni ko pottal ngal ni hano andinorde wurtinane hollaka leyɗe hano ko yata heɓa moƴƴirɗe ɗe inɗaka amma ko watta horeɓe hano capanɗe joyo kamɓe jeehi to pottal ngal to horejo leydi Niger noon ni Issuf Mahamadou o yeehi to pottal gaɗangal noon ni leydi Chine noon ni ɗum ɗo ko leydi Chine e leyɗe men ɓaleɓe noon ni ɗum ɗo fo han kase fedde union européenne noon ni kando waɗi kuulal mum aranal noon ni dow balla gam walla hano jawdi ko gollirteni ko hitane duuɓi ɗiɗi e sappo jeetati noon ni dow série balla dow laabi série a noon ni denaku nder reedu leydi nden e fa han kasen dow keri noon ni leydi Niger habaru keɓaɗo ɗum ɗo to mbiyen ni bandira e men hano to wuddo radio o noon ni ceede ummotoɗe hano milliardji capanɗe ɗiɗi e go'o noon ni keede euro ko watta hano ceede CFA noon ni milliardji sappo e tati noon ni e milliardji sappo e tati e millionji keme jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e joyi noon ni wanjaɗe illa fuɗɗorde lewru août noon ni nder kesuwal hano leydi desorɗo ko leydi Niger noon ni sur oɗo wana to pelle leyɗe tubakoɓe noon ni hano union européen en noon ni e leyɗe hano ballotoɓe noon ni balloɓe har ko ƴewata sigilaji ɗi noon ni ko joɗɗina illa hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e joyi noon ni ko walloto hano ɗo ko ƴewata fi himɓe dilloɓe ɗum ɗo no wattan junngo har ko ƴewata hano sigilaji kewɗi. Jannguɓe ni jannde loctoraku noon ni kamɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeɗɗi e capanɗe jeenayi e jeetati noon hannde subaka ni ɓe puɗɗi hano tewtewru maɓɓe nder jaajirka leydi Niger noon ni hano himɓe ujunare e keme tati e capanɗe jeɗɗi e jeetato ɓe hano ɓe galluñamay noon tewtewru duuɗo kan hokkata ɓe laawol ɓe laatu hano loctoroɓe noon ni golle mum'en bo wooɗuɓe noon ni wakkati on ɗon ni Ousmane hano saalay o fantini hano nafaka ko tewtewru du hano woodi goto nder himɓe comité kawjiɗo e filla hano tewtewru du noon ni ɗum ɗo sewre ngalluñemey nani hano yewtere natunde caka makko e bandimin Asumana Shina.
C'est une confirmation à partir
jangoɓe jiiɗon ɓe duuɓi tattata ɓe gatta ɓe jangga woɓɓe maɓɓe kay caggal brevet woɓɓe caggal bac woɓɓe du konnan wonnoɓe gollal ngal noon so timminama waajiɓe kinaɓe ganne ƴeewol goɗon ɓe gaɗo keɓtol talkuru wondu latindu ministre kawjiɗo filla cellal ɓiɓɓe aada maɓɓe han daga junngo du talkuru ndu endam saabu talkuru ndu endan e nder leydi ndi foto filte nenen waajiɓe neɗɗo tawrendu heɓe faame golle mum mboɗi har ɗon caggal mum du kinaɓe gaɗe kasenna ɓe jaara ele loctoroji e koye muɗum ɓe jaaɓe gollaɓe mema gollal ngal e juuɗe maɓɓe fa dara yalla golɗe enɗa ɓe mbawaniɗe so ɓe jehowi jango ɗum ɗon no wajibi kan
le candidat va passer sa pratique
dow lawre dow leyre hano wattane dow fi hano joɓol ano ballaka ka gomnati hano hokkata sukaɓe école noon ni wakkati warde wakkati noon ni e fa hankase rafi hano wattugo ceede hano sukaɓe ɓe leydi men Niger gomɓe no janga leyɗe yaasin noon ni ɗum ɗo waɗini hano sukaɓe ɓe ƴami noon ni e gomnati on noon ni yoɓa hano yofa jaadiraɓe maɓɓe sukaɓe école paddaɓe noon ni hano kasu noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni hande subana kan hano ɓe ɓurtini haala kata ɓe mittintini hano gomnati on noon ni ɗum ɗo har ko ƴewata horejo maɓɓe aran noon ni ko fedde sukaɓe école ɓe leydi men Niger di noon ni Al Gabid Al-Gabid Ahamadu Hider noni o yewtidi e bandi min Tarnan Fuday Ahmed
lani academic dem yande hitani hikadeni kandu hisay nan dimma jangube hebube berve e bakum en fu holli dum do du der universite ji leydi du fa hanno na kanu miden yamadu o watta do ko yawi bandirabe amen faddabe be jofi gara fudde jande mu gomnati kandu duro yobe cede bandirabe amen jangobe leede yasin kan dudal mabbe dalila rafiye ure cede de wadi e kada wadude tewteruuji ko miden miccintina du ardido leydi o adimo adannomi kan fa warde hande himbe jobaka
pa encore respecté
Sarusi hawjine e filla hano kenu e diyele noni moleydi men Niger di andini hano handen der gallu nyemenoni ko dungu hikka gu noni latake dungu lobbu noni nogu won inu yohira do hakikani topo no hebete noni ko yottoto fa lewru hano sappo jo lewru september noni nani fama ka Usman bawa goto der gollobe Sarusi hano ononi o fantini bandimi kungu Muhammad Dantani
C'est une saison qui a été exceptionnelle.
Hitande hikande top wadi sanne fa wodi no hanirdu kon nan e to han tobude fotobama. Rawane e hore mum ndungu mudu wodi har filan diyan dan jonno diyan dan dan darake law. Sabu ko lewru uttu wati fu dan warto way dan tobi dun sabi jati remobe hew fu hebay hettude gafeje mu en law faade boni. Hikka onne se en jeewi ndungu ngun wadi no wodiri waddu kon nan daraki. Ndu kon nan ni ko min jeewi min eti min tawi non non sabu Allah e lowru ndu no henna nata daraki. Caggal mun ndu kon nan kerol don kenuli pewde buldi potato ko laati faane kerol dungu dum enda kandu konan no towi sanne min miila ndiyan tukkan no tobani faaya sappo je leur septembre no waydu konan dungu jabbo don jaati
dula du 15 septembre
hande sumani ledde awama non ni to jululde mawne de gallu nyemay non ni dow siri mo fondation tattali yali hano watti yeso non ni dow noddugo hano hubere hano nyemay non ni laato hano laaba gada mun do woda fa hana sedda non ni ledde awade do kulle gom hano wattama do jonde ledde de non ni dum do ko walitirta har ko ceewata hano jarnul mun non ni nani famaka Hassan Bisala Yahya non ni o fantini rukayatu Muhammad Abdurrahman Bandimi
Sigila gattado gan yarnude tenade den no nandi e sigila turkul dabba gan hune fu ko tenaki haaja gan mawni lawa wana no nawtore tiyoji gatta yarni ko watta diyan dan fu tenaki kin nawtoro dum wala ilojam rufana mere diyan jarnirte dan dandu wadan balde sappo e joyi ko kesan gon wadde nyaloma fu litre no fa wada balde sappo e joyi ir sigila odu ni no nafate enade sanne misali salati e tomati en fu omo nafadu ledde dimoje
Minister Kaujido ni e yilaki fa anda duniya noni e gollobe hano jungo noni wadi hano juraki mun noni wuro Agadez Alkamisa hano woronja e lewru uttu do noni gidal natungal chaka makko e gollobe dofi hano yilade anda duniya noni e gollobe hotel noni wuro gon noni Jadimi Musa Mamma noni o yewtidi e makko yewtidi e mabbe wakati on don waddani min fama
hotel kanyo yilar andal dunia doyenda Agadez nwala ni yara na haniri jida ngal donga tangal hunong kwa lati nafasane yade himpe golobe golebe
la concurrence de loya
ko minister hali dum no gonga imbe be no don ibe hendu dum famtinaaki du ko minen jo en dereji jobobe ittem en accide der golle gote de be gala dereji wonno hele sembe golle yilaade dar kulle de no wodi porjoji gattoji haya loroji mu en tawidu dum hana
regularite
minister Ahmed Boto kawjido filla ko darto yilar andal duniya ndu o hali o wi no wodi himbe wambe der golla ngallati be ko kaka lawol wadde golle de
Nous allons
min duran ko watta huune fu ko waawi heli sembe golle yilaade daara kulle taariki dum acce der cakantaraaje den gam misali no woodi be tawdaaka laawol wattude himbe jiilo no woodi du ba porjeji e kampaniiji di gala no tukkire no wi'ira denne kulle de fu min kebanan de mosola min gatta himbe haanaabe tukkire ko golle jiilaaki de gade no wudiri
ko minister o wi'o mo noddo yaade himbe wombe no wada gollal yilaar andal duniya ko den Agadez be golla golle mabbe no wodiri be tokkado kon laabi kan tokkede gam batte Allah e hisude satormaji ko wayi tawede nder mum
kenga dum fuddani star general Seyni Kunthié nonni mo nyamay dum do wakati on don ni hano piol balano ko ittodirol nonni latol balol go ko leede balebe nonni yannange nonni jottu hana sukabe jottaki dubi sappo jeddi nonni dum do hana gambe keba hana jehobe hano to latol balo gade tedo hitane warore leddi Tanzani kenga lasarani latobe balobe nonni be jottaki dubi sappo jeddi nonni be fedde hano mena Niger nonni latidi e be togobe nonni wakati on don be ummodi e bolum nonni moy fu hano bolum nonni noy lato han noy mena o lato to hano piol balo mun nonni do yago yeso nonni wakati on don ni Suleiman nonni Mohamed ko habar non do fi hano pirtol balli nonni o yewtidi e bandimi Nafisatu Adamu Sirfu
nonno en milino ni en kebanno jaamaako ko woodi fe keben diidi tati jonka yi sukaabe togobe be ngari be billi sukaabe menen be faabe je jokka be peccito en jaamaako en dan dum won be jaalondiray nonni sukaabe se en daari golle mabbe den kay boodi sanne ba ko tawada du be kebay wadde e kitagol ko hejani be baabe togobe faami sabu kambe nonno mi je nanan wakkati Allah fu to jono ka ko heddini woni joy lewru ndu be potta be gaana be to done kay se suka men Niger telsina ko e mu en heba jama ko tila e mabbe se be lato baadi dabo e lay fedde mabbe de be keba be jaar lato balgol enda yeso be jam ngada lato didabo gol enda
asawe alal yittire nonni be gadi hado durwo do der gallu nyome nonni to durwo goni indi tira nonni ko po horejo fedde den nonni to ara hano arandi sama fu ko gallu jame nonni moy fu waddi tattaba nonni durwo be hano tattat non nani ko fama ko abdu idrissa hano secrétaire général nomo fedde de o fantini bandimi soumana amadou
ce tournoi
durwo wadango go wadama gam weltari go lawul etude sembe e nyenyal durwo be bendu e lawul tifude durwo be hebe go der durwo goni min gi'i bokora mo arana munni amma yottake fayati mode maggo jibo odu no wawi watte der durobe region amin kebol irjibo odu welimin sanne famin bi'i ko tefolto ko bayi kin wada ton tilberi min gadan wongo der duro goni yakuba adam hebi barjari mauni din ujunaji woygu jibokora o deki he makko o hebi ujunaji la sodidi den adam abdu hebi ujunaji waronja
50000
Ketine sigilaji studio kalango kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
yewtere men pindino li hande ni no mi kal non ni nokku hanu to silma non ni heyre Niger hul non ni hanu fitama jeddire wittine de der gallu nyame no wadan hanu do yago yes non ni silma fatimata bi dani non ni silma arano ondo wadama hano illa alarba nonni samira sayni jingo nonni horejo sudu hano gaddo hano film o nonni o wi hunde non ko woni der koydi makko illa cuka ko nonni latake do gonga do dume hano silma o fatimata bi dani hano yeccoto nonni nano yada e fina tawagi leydi Niger nani ko rahilatu sumana o yewtidi e makko
tariki fatimata bi dani o endan ko bura andede do mo fufilata kena to kolli gonna pie mabo goto mitedo jado sekumo leddi Niger mayde hitan ujune e kemi jene chapande jene didi fillake fillaji makko fadde mu dum mayde gam batte hokkude darja tarikiji kanyo fina tawaya adaji leddi men afrika do endan waddi ko samira seyni jingo jogido sudu silma wetendo Niger wood darake gam batte wurtinde odo tariki fawol
pullo debbo gonno jo ngari gadudo togu sanne e konun kobe ko nyande inni ko famdina dalila rawanu nyande mo o ummani dewgal amma o wi'i sai gorko ciusudo bawan ittanimo mone dewlatamo sai du to gorko o waddanimo hore lamido sahibim dundu umminno konu mangu der hirnaange leeda afrika
wakati o yinno o wada kulle den nan du hono himbe battibe mo non woni ko wallimo sanne o heba kullantari de o hawrde fa woda kanko samira on enda
tariki o illa mi hettinanimo mi yi'i hanoni ko wi'a der makko dum fu mido fotti ko dum wadi ko mi wi'i rindaabe an rewbe mi wadan silma tariki o e jabay ko kala mi baba an sai wi'i kan kan wala cede ko hokkata kan den balle sedda gadam o wi'i kan kan walliran kan no wadi ko mi heba balla har yasin Allah yafumo o wura handen ko silma o wadi amma o mo wodi tammude ko nyande gom mi wadammo
sani makori kanyi won horejo hono sarusi kawjido fille gaddo silma eledi men Niger o wi ko soga debbo waddum latne kemo sey sanne cukabe umatore no kemo ngatta hakkileji mudun en yade e fille fina tawa e adaji leedi Niger
to wadobe silma ko samira wadi dun no alama hullude ko der silma neddo no wawi hebi dun hokkandu himbe sembe natude gadol silma gan silma no wurna fina tawa mido miladu ko yaade yesu tarikiji bindade di fu dewtem en jangataake kaden seni himbe ja silma kettinano tarikiji di
kanko docteur sani horejo silma on o wi hono fille ko darto gadol silma ngadi endan wadan leedi Niger lato kandu hunde ko nyemmintini e do fille ko darto gadol silmaaji ande leedi meden afrika do enda
doni mi darnanto on habaruji mi e fulfulde sani bi en ni balunta jam wali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yewte altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanɗe e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.